Nahuta.
Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana. Turaharira ikiganiro cy'uyu munsi abana batandukanye n'ababyeyi babo igihe abantu bahungaga ari ikivunge bava mu Rwanda mu mwaka w'1994. Abo bana benshi berekezaga muri Congo yahoze ari Zaire, ari ibitambabuga, bakabura intambwe n'intege bagasigara inyuma. Muri iki kiganiro ndakira ababyeyi babiri bataziranye ariko bakoze ibikorwa byiza by'urukundo. Buri wese yabo umwana waburaniwe aramufata, araguna, aramuheka, amurarana rubunda, aramuhungana, bagera mu mahanga. Igihe cyo gutaha kigeze barakimirana, baragaruka n'abakomezanya urugendo rw'ubuzima mu mwaka w'1994. Igihe abantu bamwe bari bahisemo kwiyambura ubumuntu, abandi babaye urumuri rw'urukundo. Abo babyeyi barafasha bana kwiyubaka, babafasha kubona ababyeyi babo. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga. Mu mwaka w'1994, igihe abantu bahungaga intambara yari ikomeye mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo, abari mu bice bya za Kanombe na Remera bihindiye mu mujyi wa Kigali. Aho niho umwana w'umukobwa wari ufite hagati imyaka 3-4 yaburiye ababyeyi, yitwa Annonciata Kaneza, atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara, akagari ka Katabaro, umudugudu wa Kigarama.
Nagira ngo mumfashe nanjye mboneko nabona umuryango wanjye twaburanye muri Jenoside.
Umuryango wawe mwaburanye gute? Byagenze gute? Hari ryari?
Umuryango wanjye nyine usibye ibyo nibuka, twaburanye nyine turimo guhunga ahantu twari twakambikiye, noneho bariruka barahadusiga nyine dutatana kuvugwa ngubwo kugeza isaha.
Aho hantu mwari mukambitse hitwa gute?
Hona agumazi usibye ko batubwiraga ngo ni mu nzu zavaga mu nce za Murindi, niko bambwiye. Umuntu wanoraguye hano mu mujyi niko yambwiye.
Ariko se aho mwari mutuyeho urahazi, urahibuka?
Ntabwo mbyibuka.
Wari ufite imyaka ingahe muri 1994?
Nari mfite imyaka 2.
Imyaka 2, nta kintu wibuka? N'ababyeyi wawe amazina yabo ntabwo uyazi?
Ababyeyi wanjye numvaga bavuga ko yitwa Butera.
Yego.
Mama nkumva ko bavuga Florida.
Florida, ntayandi mazina wari uzi?
Ntayandi nari.
Hari barumuna bawe wari ufite?
Bari bahari ariko sinkibibuka.
Hari mukuru wawe wari ufite?
Ntabwo nibuka ko hari basaza banjye. Abakobwa mu rugo numvaga turi nk'abatatu.
Amazina basaza bawe urayibuka?
Ntabwo nyibuka.
Wagukinishaga ntabwo umwibuka? Nabakuru wawe waguteruraga gusimbagiza ntawe ubuke izina rye?
Ntabwo mbibuka kubera ko abari bakuru bari abahungu.
None se uwo mugira neza umbwira ko yagutoye, iyo muganiriye akubwira aho yagutoye hariho ugerageza kuhumva cyangwa se yakubwiye ko yakubonye ate?
Yambwiye ko yanoraguye mu munsi zari zahungiye hano mu mujyi wa Nyarugenge.
Yego.
Anoragura ku isoko ryaho.
Hanyuma akujyana iwe arakugumana kugeza magingo ya muracyari kumwe? Wamubereye umwana mwiza?
Yego.
Nawe akubera umubyeyi?
Yego.
Ikino gikorwa cyo gushaka kumenya inkomoko yawe arakizi mu kiganiraho, aragishyigikiye?
Ego, niyo abimbwiye.
Muganira ntiwigeze wumva avuga komini mushobora kuba ababyeyi bawe bashobora kuba bakomokamo?
Gusa yambwiye ko yanoraguye mu mujyi. kubera ko yananturaguye ngo agahita njyana muri Kongo.
Yego.
Bo bari batarahunga i Kigali.
Yego.
Anjyana muri Kongo arongera arangarura turakomeza turabana.
Muri Kongo mwahamaze imyaka ingahe?
Muri cya gihe cyo gucyura impunzi nibwo batugaruye.
Mwari mu kahe gace ka Kongo, amajyaruguru cyangwa amajyepfo?
Ntago mpazi.
Ntago uhazi warukira umwana mutoya. Uwo muntu ndizera ko ndi bushobore kuza kuvugana nawe muri kino kiganiro, ariko mbonereho akanya ko kumushimira icyo gikorwa gikomeye. Ni bya bikorwa bita iby'indashyikirwa by'ababyeyi babona abana bakabakunda nk'ababo, bakabakundira ubuzima, bakabakomeza, bakabarera. Umuntu wahawe imbaraga z'urukundo akaguhungana, akakurarana rubunda, akakugarura, akakurera, akaba kigufite. Uwo ni umubyeyi, nyamubyeyi. Ababyeyi bose bari hano mu kiganiro Agasoro ka Buragaje urya Amerika, mufashe tumushimire. Nabo ngabo badufasha kurema u Rwanda rw'ejo, nibo badufasha kurema u Rwanda rufite urukundo. Nagira ngo nkubaze Anonsiyata, imyaka igiye kuba 30, wagize amahirwe yo kubona umubyeyi, ariko ukagera igihe uvuga uti hari abandi babyeyi ntafite, hari abandi bavandimwe ntafite abo nita abanjye, amaraso yanjye. Ni ryari wumvise ko abo bantu utabafite? Ni ryari wamenye yuko uwo mubyeyi ukurera atari we wakubyaye mu nda ye?
Ni nko muri 2012 yaranganirizaga akambwira ati tuzashakisha gute, ndavuga nyine uko imbaraga zawe zingana, kubera ko nta bushobozi yari afite niko uzabikora. Noneho akomeza abinganiriza, ikiganiro kigakomeza gicaho, arangije arambwira ati rero njya numva ikiganiro kubera ko ndakucyumva, ati uzashaka uburyo uzafata izi nomero noneho uyu muntu nyine uzamwandikire agufashe. Ni mu buri ubwo buryo amaze iminsi abintangurira, noneho ikamvuga ati nzabikora, ndangije ndabikora.
Wagize neza Anonsiyata. Mbese iri zina Anonsiyata ni uyu mama wakureze wari guhaye, cyangwa se wari urizi niwe wari mubwiye?
Njye wari mubwiye, uko ibyo yambazaga nyine uko nabitekerezaga nibyo namubwiraga.
Kaneza naryo ni izina ryawe?
Yego.
Niba aya mazina ari ayawe, ndahamya nkomeje yuko ababyeyi bawe Imana niba ibakomeje bazahita bakumenya. Butera irindi zina rye ntabwo ndizi, icyo nzi ni uko wari utuye muri ayo makumi ndari hirya ya Murindi hataza Kanomba hose. Niba ariho wari utuye, niba umufasha wawe Florida akiriho, nawe amenye ku mwana wanyu, mwana we Anonsiyata Kaneza ariho. Niba hari musaza we, hari umuntu umugabo myaka 33, 36, 38 se, wari ufite mushiki we batandukanye muri 1994 witwa Anonsiyata Kaneza, uwo nawe yamenya yuko ariho ari mu Rwanda. Tukaza shimishwa cyane no kubahuza hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Anonsiyata, wa munota urageze wo kugira ngo nguhe sukwinigura gusa, ariko no kuvugisha umutima w'urukundo. Niba abavandimwe bawe, nimba ababyeyi bawe bakumva, ntabwo hazabura na so wanyu cyangwa nyoko wanyu zakumenya. Inisengesho nsabye nemera kandi rizashoboka. Nimba muri bo hari ukumva, niki ushaka kumubwira muri kano kanya?
Yego, ndamufashije nkabona umuryango, byanshimisha cyane, nakwishima pe, kuko imyaka mbaye nyine uwo mumama afasha, nakinatangoreye nubwo bita kubera ubushobozi ntabwo byabashije ko niga ariko Imana yarandinze nimbabona nzanezerwa cyane cyane nicyo kizima nshaka ko nimbabona nzanezerwa
kuburiho birakomeye iryo shuri ry'ubuzima naryo hara bananirwa kuritsinda bagize imana ugira umwarimu mwiza agufata akaboko akwereka inzira ntabwo rero wananiwe ahubwo urakomeye nanjye ndagukomeje kandi nkwifuje gukomeza gutegereza uwizeye ngushimire ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga agira amahoro y'imana
agasaro kaburaga
mwamwumvise Kaneza tubwira umubyeyi wamutoye ahantu atibuka neza mu mujyi wa Kigali umubyeyi wamurokoye akamuhungana akamuhungukana akamurera akamukuza twaramushatse turamubona yitwa Nyirabashumba Patricia ntiyamurokoye gusa ahubwo yamukuye mu menyo ya rubamba ikaze ku ijwi rya Amerika yego impamvu rero birumvikana nguhamagaye kubera ko umwana wawe yambwiye neza yawe yambwira ukuntu wamutoye ambwira ukuntu uwamureze uramuhungana uramuhungukana uramurira n'uburamufite numwe mu bana bakeya barerwa gutyo akagera igihe akubwira ati umubyeyi wanjye na n'ubu turacyari kumwe arankomeje niwe mubyeyi wanjye mukanya rero nabigushimiraga ku mugaragaro mvuga yuko ari igikorwa cy'Imana nongere mbisubiremo kubumva kino kiganiro ni nawe ndamutso unguhaye ariko ndagira ngo umfashe kugira ngo numve neza ibyuri ya mwana harahatibuka neza uwamukuye akambwira ko wamukuye ku isoko akambwira ko akomoka ku murindi uriya mwana wamubonye ryari wamubonye ute wamutoye
uriya mwana rero beto ko yari mutoya ibintu byinshi ntabwo abizi
yego
uriya mwana ngewe mvuye ku isoko hari muri genocide
yego
yari igeze mu kwezi kwa gatanu noneho mu kwezi kwa gatanu ubwo ni igihe bavugaga uziko mbese uturere nibaruko tuyira amakomine yagendaga ahunga nibarahafashwe nibarahagize abantu bagahunga bakavamo uriya mwana rero duhura
yego
twahuye ye mvuye ku isoko mbona ako kana mbona karagenda kari konyine mbona mbese nyine ijisho rya mukuru nabonye kadafite aho kajya nta kerekezo kari gafite noneho ndamubaza ese mwana ugiye ntaho amaze kumbwira ngo ntaho ndamureba nsanga uwo mwana ari uwo mu mpunzi kubera ko icyo gihe kukimisagara hataga impunzi ziva i Kanombe
yego
uzadaga zivuye ikintu cyahoze ari komine Kanombe icyo gihe yari Kigali ngari ubwo rero ndamubaza uvuye he wanyoni he nawe yazi ko iwaba ari Kanombe yari azi kubivuga narambwira ati iwacu ni Kanombe muri Kigali ngari ndetse giteri yihise se giteri ntayo ndetse ntabwo yarayisobanukiwe umwe gusa yafashe ko waba ari Kanombe muri Kigali ngari nibyo byari bimurimo
yego
kubera akana ndagafata ndagaheka hari n'intare ariko mbese kugira ngo ngere kubaje kugafata hari interahamwe yari igafashe igateruye
yego
noneho abandi bakamubaza ngo icyo ni igiki ufite iyi ni inyenzi ngo na Rwigema ngo yagiye angana gutya isi tubyanye ngo uretse ngo akangaka ngo ndagakoreraho ubufindo ngo ndakangwa ngo mukanya noneho ahantu twari tujya ahantu rero nari ngeze hari ku kabutiki bari barimo gukora amandazi hanze
yego
noneho ako kana ka iyo nterahamwe igafite kakayisaba amandazi noneho n'imana izakiza umuntu iyo nterahamwe imugurira irindazi maze kurigura rero ukuntu namubonye kugira ngo nkashike ako kana akiri kigatiye ryari indazi izindi nterahamwe zikaze zifirimbi hakurya zirukankana ubajya kubaga inka ese wawunda shyira wa mwana hasi ahita yiruka mu nyuma ya ba bandi
yego
nanye mfata kwa fana bakubita mu mugongo ndenza y'igisenge ndinyirisi
yo
rero nibwo nakomeje kujya ngenda mbaza ku kana mbasobanuza akambwira ko aba ari Kanombe muri Kigali ngari murenge akawuyobimo namubaza papa we akambwira ngo ise ni rutera ndetse mama wawe ngo ni Florida akambwira ayo mazina niyo yamyambwira hashira n'umunsi nakongera kubimusubiritamo akabaye ukambwira ngo nibo babyeyi be amazina ye ntabwo yari ayazi neza ntabwo yari azi amazina ye kuko nk'uyu munsi waramubazaga ngo witwa nde
yego
akakubwira ngo yitwa Mukaneza Nonciata
yego
ejo akongera kumubaza akakubwira ngo yitwa Mukandayisenga Nonciata rero kana nk'abantu gutyo abana gutyo ndetse nagafashe nko mu matariki abanza yo hasi mu kwa gatanu kuko ko ari mu kwa gatanu icyenda kane abana gutyo natigegeza kugera turahunga bakajyana muri Kongo kugera ndafatanga tubaho nyine twagarutse tuvuye muri Kongo rero duhunguka duhuza mu Kiyovu mariya mu Kiyovu hakoreragamo niba ari Seyiseri niba ari Kasiseri ikintu cy'isumbi itandukanye
yego Seyiseri yari hari mu Kiyovu kuko ibyo ni byo
ubwo rero naho njyayo nyine gutangayo iyo myirondoro y'uwo mwana uko mbikubwiye mbese
yego
mbere ko hari icyo bazamarira wapi
nta muntu w'i Kanombe wigeze guhura nawe kumubaze niba hari umuntu witwa Butera wari uhatuye wari ufite umwana ushobora kuba afite ayo mazina nk'uko yambwira yaba ari Kaneza yaba ari Mukaneza yaba ari Mukanayisenga ibyo ari byose ni uko afite n'iryo rya Annonciata nta muntu wigeze uganiriza ukomokeza za Kanombe waba wanakubwiye ko hari icyo abaziho kuraba babyeyi be
n'ubu aho mbese niyo ngize n'ahantu njya hari n'abantu benshi nabwo ndongera nkababaza nkavuga ariko nk'imfite umwana waturuka za Kanombe nkongera nkababwira gutyo ariko twabuze iherezo ryacyo ubwo rero twumvise nyine twumvishije igiri mfite uwo mugambi wo gushakisha abantu ndavuga nti mwafashe izi nimero wafashe izi ndamubwiye wafashe izi nimero wenda ko umwana igufashije ntari icyo byazatanga
yabimbwiye rwose ukuntu wamushishikarije kugira ngo ampamagare tuvugane ndahamya nkomeje ko ari cyo bizatanga kubera yuko abanyarwanda bakunda kwibukiranya kandi amazina bayafata mu mutwe kenshi abari batuye Kanombe ntabwo ari komini yari tu n'abaturage barenga 135 ariko ntabwo hazaburamo umuntu umwe byibuze uzamenya ko yari aturanye n'umuntu witwa Butera wari ufite umugore witwa Florida uwo mwana ubwo yibuka ko waba ari Kanombe nta kuntu ataba ariho kubera ko nta kindi yibuka icyo yibuka umwana nk'uwo nguwo nicyo aba yarafashe nicyo cyo turabifata gutyo ndahamya rero yuko igikorwa kigiye gukomeza kandi ko Imana izadufasha kugira ngo
ntiyafashe yashyize mu mutwe we ni Kanombe muri Kigali Kanombe Kigali ngari ibyo byarabifashe bityo niyo wamukanguraga yici
yego
amukanguraga ngo wanyu ni hari bacu ni Kanombe muri Kigali ngari
karabyibuka
ibyo yafashe byonyine kari gato kari hagati ndetse urebesheje ijisho kari hagati y'imyaka itatu wenda ni itatu n'igice cyangwa ine
yego
itanu ntayo yari afite ntayo yari irimo itanu yari acyambaye kagapira bambika abana k'akadumane
yego
ntayo ikari gato rero aramushishikaje rero ndamushishikaza nimero kwa kundu zivuga zitunanira kuzifata ziranira none wangeza ndamubwira n'umva rero ndabura n'umva rero kaneza n'umubwi ndumva ari kugira ngo ufatishe izi nimero iza ni WhatsApp iza ni telefoni fata majwi urekodi
yego
ibyo nibyo bizagufasha nari naragerageje hari hasi igihe
ndumva ko ikoranabuhanga rwose mwari minujemo ubwo buryo nibwo bwa mbere bwiza kandi
ubwo buryo rero nibwo bwamufashije kubageraho.
Warakoze cyane kumusobanurira kumuba hafi ababyeyi n'icyo muberaho no kugira abana inama burya niyo bakuze hari ibintu byinshi bayabakeneraho kugira ngo mbanyuze mu nzira zikwiye. Umubyeyi Patricia Nyirabashumba nakuvuze nganira n'umwana nakwakiriye ikiganiro gitangira nkunda kubigaruka ukora ko kino ni ikiganiro kitibuka nka si ikiganiro cy'amakuru ni ikiganiro kineza ni ikiganiro cy'urukundo ni ikiganiro kibiro kugira ngo dusane imitima. Umuntu nkawe ngize Imana nkamwakira mu kiganiro ndamugumana gato kugira ngo abere n'abandi urumuri. Uyu mwana waramufashe umufata ruhinanye umufata ibihe bikomeye ejo bundi mu kiganiro navuga ngo iyo magara tewe hejuru buri wese asamaye icyo gihe navugaga umuntu wari warahungiye i Bukavu ariko aza kubona akana k'agakobwa kamufata ipantaro hanyuma aravuga
ati kamufashe ipantaro
aragaterura avuga ati uri uw'Imana impaye uwo mwana yitwa Imana impaye nawe rero kaneza ukuntu wamufashe ukamubangatana ukamuheka ukamuvana mu menyo ya rubamba igihe rwari ruhindanye ukamuhungana ntumusige ukavuga uti umwana ndamujyana mukarara na rubunda mukagenda niyo nzira ndende ukamujyana iyo muri Kongo igihe bibaye ngombwa ukongera ukamuheka ukamugenda n'inzira ndende umugarukanye i Rwanda ukamugera na hutuye ukamugumana na n'ubu ukabukimurera ukabukimikuru ukimukunze wasangiye nawe duke wari ufite mwasangiye urukundo wamuhaye icyo utunze wamuhaye ineza. Uri umubyeyi u Rwanda rukwiye kumenya rukwiye gushima ariko nagira ngo unyibwirire umutima nk'uwo nguwo wawukuyehe mu gihe abandi ubwoba bwabasumbaga bukabarusha imbaraga bugatuma rimwe na rimwe bakora ibidakorwa bagatabana ndetse bakajyana mu bikorwa byo kugira ngo bambure ubuzima ariko ukavuga uti Imana uyu mwana simuza ariko ndamurera niyo umubonye izo mbaraga wazikuye hehe Nyirabashumba?
Ubari njyewe buriya n'Imana yabikoze
n'Imana
ibikora ibikora ntago abantu bo ntago abantu bose babibitsinda n'inyamaswa byose muntu Imana ariko yaba ari hehe twese tubaye inyamaswa
nibyo
adusubiye mu bwoko bw'abantu yaradushyize mu bwoko bw'abantu adusumbije izindi nyamaswa zose
yego
ikatubiyobanurira ikatugira abantu rero tufashe twigize inyamaswa n'abandi bose nta muntu waba ukiriho rero Imana nyine yampaye ubwo bumuntu mugukomeraho nyine sinaba inyamaswa nk'abandi ngo mbifata gutyo mbese n'imbaraga z'Imana ntabwo ari izanjye Imana ibintu Imana yabikoze ubwo nimfasha imfashije rwose akabona n'umubyeyi we nayishima cyane.
Ndasaba cyane kugira ngo amasengesho yawe Imana iyumve abantu benshi bumva ikiganiro Agasaro Kaburaga muri kano kanya baradufasha kandi bamfasha ni benshi kugira ngo nawe tuzajye tukwibuka. Hari benshi batibuka, hari benshi bagize neza, hari benshi mudashobora mwese kujya ku rutonde rw'abarinzi b'igihango ariko iyo bibaye ngombwa kwa ayo mazina nk'ayo tuyatura tukayavuga turayavuga ntacyo dutanga ntacyo tuguranira abantu uretse ineza no kubarata ubutwari muba mwaragize kugira ngo nabwo amateka y'u Rwanda rucyarute u Rwanda rwiza ruzajye ruhora ruyibuka. Umubyeyi rero nyirabashumba Patricia ndagushimira cyane kuba umpaye kano kanyu kaza muri kino kiganiro Agasoro Kaburaga ukaza gushyigikira umukobwa wawe Annonciata Kaneza. Niba ari Kaneza, niba ari Mukaneza, niba ari Mukandayisenga, ndahamya ko tuzabona umuntu Imana izatwoherereza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo ababyeyi be n'umuryango we bazaze bakunganire mu gikorwa watangiye icyo kurera. Nabonye ukujije ufite inkomi mu rugo, mubyeyi uzamukosha. Ngaho rero ngushimiye cyane urukundo, ngushimiye kuba wanyakiriye ntavunyishije. Ngaho rero nkifurije amahoro y'Imana.
Wakoze nawe
shaka gasaro kawe uzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona,
wicike intege
shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro nakiramo ababyeyi babaye indashyikirwa igihe rwari ruhinanye. Turi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'1994 ahitwa mu Nkoto ku Kamonyi, ahari inkambi y'impunzi zari ziturutse imihanda yose cyane cyane mu Gatsata Nyacyonga na Kigali rwagati. Aha niho umwana w'umukobwa yaburaniye n'ababyeyi yitwa Mukande yambaje Germaine. Germaine ni izina yahawe abatirishijwe n'umubyeyi wamureje. Uwo mubyeyi ari hano mu kiganiro, yitwa Uwimana Marie Me, atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kakiru, akagari ka Kamutwa, umudugudu w'Urwibutso. Arifuza ko umwana yatoye akamuhungana yabona ababyeyi.
Ngamwe no kurangisha umwana nakuye mu muri Kamonyi niho twahuriye ku centre ya Nkoto. Uwo mwana namuto yari umwana uri hagati y'umwaka n'igice, yari ataruzuza imyaka ibiri.
Yego.
Uwo mwana mubonye kubera ko nabonaga abanyuraho bose bamukubita inkubara, duhitamo kumufata. Yego. Hanyuma tumubajije amazina ntabwo yari azi kuvuga, ariko hari izina yabashaga kuvuga akavuga Mukamba yambaje. Yego. Ubwo duhita twumva ko ari Mukanda yambaje.
Yego.
Wamubaza irya papa akakubwira Mukamba yambaje. Wamubaza n'irya mama akakubwira Mukamba yambaje, byose ni iryo zina yavuga. Yego. Yari umwana muto w'umukobwa w'amasoso. Yego. Hanyuma turamufata, ubwo nyine turamuhungana, turanamugarukana. Ubwo kugeza na n'ubu ntabwo turamenya ngo aturuka hehe.
Ariko se wigeze mubaza we izina rye nyirizina, yise akubwira niba hari izina rye azi?
Yego. Naramubajije na cyane.
Yego.
Nabwo n'ubundi akansubiza Mukamba yambaje. Ngo bya naje kubura uko mbigenza, nyine duhitamo kumwita Mukamba yambaje.
Yego. Bagize neza.
Yego. Kugira ngo turebe ko haruza uwazamenya iryo zina akamenya n'uwo mwana. Ariko kugeza ubu nta gashweshwe.
Aho mu Nkoto wamutoye ni mu Nkoto za Kinyambi?
Yego. Kinyambi iri hepfo gato. Mu Nkoto ku isantere neza, kuko hari impunzi nyinshi. Icyo gihe hari haje impunzi nyinshi za Gatsata n'iza Nyacyonga. Inkambi yinjiriye cyane n'abantu benshi bari bahunze.
Uwo mwana wamubonye ari uko abantu bamaze kuva mu nkambi cyangwa se abantu bari bakiri mu nkambi?
Namubonye abantu bakiri mu nkambi rwose. Twanamaze n'iminsi nk'ibyumweru bibiri tubona guhunga, tubona kuva aho ngaho mu Nkoto. Uwo mwana rero kugeza na n'ubu pe twarahebye.
ntimugahebure igihe kirageze kugira ngo uwo mwana w'umukobwa tumushakira ababyeyi kandi ndahamya yuko tuzababonaho mu nkoto za Kinyambi. Ijwi rya Amerika rihagirira imigisha. Ukwizera niko kutugenga, ariko nanone dushimishwa n'ingabo nyinshi dufite z'abumva Ijwi rya Amerika. Bakunda ikiganiro Agasaro ka Buraga, badufasha ari benshi kugira ngo tureme imiryango y'ababuranye n'ababo, abo bana tubashakire ababyeyi. Ubaye indi ntwari ya kabiri nakiriye muri kino kiganiro Agasaro ka Buraga. Nimwebwe nita nabo abarinzi b'igihango, mwebwe mutagitatiye ahubwo mugahitamo kuba abantu nyabantu, mukagaragaza urukundo. Reka tubaka amateka ye duhereye ku byuzi. Abantu bari muri iyo nkambi iyo mu nkoto aho ku Kamonyi 1994 kugeza mu kwezi kwa gatanu mbere y'uko muhunga, abenshi babaga baturutse muri ahema komini.
Umunsi wari hahunze abantu benshi bavugaga ko ari abo mu Gatata, harimo n'impunzi za Nyacyonga.
Yego.
Urebye abantu benshi bo mu mujyi hagati Nyarugenge Kicukiro, abagiye twagiye tugira muri ziriya nkambi, nibwo benshi bari baje. Iyo nkambi uwo munsi yari yajemo abantu benshi. Ubwo rero nuko tuza kumubona nimugoroba, tubona uwo kwa kundi akana kaba kirukanka gafata abantu amajipo bakakiyaka bakakiyaka aho twari turiagana hirya. Tujya tubibona kwa kana gafite ikibazo, niko kugaterura tukagumisha mu nzu turakagumana nta kibazo. Ubwo baje kongera natwe guhunga, habaye guhunga nyine turakajyana turakagarukana tugakomeza gutyo nyine kaba kana kacu k'imfura kiragira nyine tugaha amakuru yuko atari akacu. Ariko nawe mu kwizera bayumva nyine umubyeyi uzaboneka.
Yego.
No gusenga ugasenguka ukagira icyizere cyo gusenga kugira ngo abone, niba yabona umuntu umwe mu muryango we akomokaho cyangwa se abavandimwe cyangwa abandi ba hafi baboneka.
Urambwira uti yatubereye imfura, tubere umwana muri icyo gihe duhindanye. Uwo mwana umubona agenda afata amajipo y'abandi bamwiyaka bamujugunya hariya, wowe ukagenda ukavuga uti uyu mwana ndamutwaye, akarya icyo uriye akanywa icyo unyoye.
Kubera nanjye nari nkiri umukobwa mutoya, nahise muhereza mama wanjye. Mama wanjye ambwira ko ngomba kumushyira mu nzu, ntagomba kumusohora hanze. Yego, noneho intambara ibaye kwa kundi bafataga ahantu turahunga, duhunze biba ngombwa nyine ko ngenda muhetse, kubera ko mama nawe yari akuze ntabwo ari kubasha kumuheka.
Yego,
nikamburana na mama ubwo umwana ndamukomezanya, kubera ko ntabwo namukuraga mu mugongo keretse nijoro agiye kurya. Ubwo rero turahunga mu gihe cy'ukwezi, niko ntabwo twatinzwe cyane, twahise tugarukana. Ubuzima burakomeza.
Mama wawe mwaraburanye?
Twaraburanye, ariko mu kugaruka dutaha turongera turabonana, ariko nawe se yagira amahirwe ahita yitaba Imana azize agisida.
Komera.
Ntabwo yamaze igihe mama duhunguka gutyo, niwe yamaze nk'amezi ane atanu ayitaba Imana. Mfata umwanzuro wo gushaka, none nshaka uwo twari tumufitanye mu nkambi. Yari inshuti, nimaze kuba umufasha mu bintu byatumye tubana cyane, ahanini harimo uwo mwana kugira ngo tumubere ababyeyi twembi.
Mbese umufasha wawe nawe yari yuzuye urukundo, avuga ati ntabwo uyu mwana twamureka?
Yego, cyane cyane ko yari yamubonye umunsi tumufata. Ni nawe wateye intambwe mbere, aragenda aramuterura aramwema. Nanjye ati Imana niduha kubaho tuzabanaho n'uyu mwana. Ubwo rero nawe twaje kuburana arahunga we agera muri Congo amenye ko umwana amufite nawe ahita agaruka.
Urumwe rero mu babyeyi nshima ku mugaragaro, iyo bimbayeho ndasamara nkabivuga nkabyatura, ineza ntabwo nyihishira, nyivuga ku mugaragaro no ku Ijwi rya Amerika. Abantu bagize ibikorwa by'indashyikirwa baranzwe n'urukundo mu gihe cyari gikomeye, bakagaragaza ubumuntu, bakagaragaza urukundo abo bantu. Iyo ngize Imana nkababona ndabavuga, kugira ngo naho muzajya munyura mu muhanda abantu bazajya babamenya yuko ari mwebwe, ni mwebwe u Rwanda rwahisemo kwita abarinzi b'igihango, ni mwebwe Imana yahisemo kwita abantu b'urukundo. Na hano ku Ijwi rya Amerika abantu nkamwe turabahimbaza. Uyu mwana w'umukobwa ntarindi zina tumuha uretse Mukande yambaje, nashimishijwe no kumva ko anamubatirishije akaba yitwa Germaine. Ndasaba bumva Ijwi rya Amerika muri kano kanya aho bari hose, banyuze mu nkoto aho ngaho ku Kamonyi kuri centre, abari baturutse mu Gatsata, abari baturutse mu mugi se rwagati bagahunga bagana bambukanya barungu, abo bose uwaba yarasize umwana mu nkoto, umwana warufite hagati y'umwaka umwe n'igice n'imyaka ibiri, yari yarise Mukande yambaje, cyangwa se wari ufite umugore witwa Mukande yambaje, wari ufite umwana w'umukobwa muto ufite imisatsi y'amasoso, uwo nguwo yanyu hano ku Ijwi rya Amerika, tukamuhuza n'umubyeyi wamureze Uwimana Mariene. Uwimana, niba umwe mu babyeyi b'uyu mwana akumva, niba hari umuvandimwe se afite tuzabona ejo cyangwa ejo bundi ukumva, ni iki wumva ushaka kumubwira nk'umubyeyi wareze iyi mpano y'Imana? Nguyu wa munota rero rwose, andika ibaruwa y'urukundo, nawe niki ushaka kubwira ababyeyi n'abavandimwe ba Germaine nimba bariho batwumva?
Urakoze cyane. Nabongera ababyeyi ba Germaine, uko Germaine Mukande yambaje ari aho, Mukande yambaje n'izina twamwise kuko ari ryo zina yari azi mu bantu b'iwabo, ababwira ngo umwana ari aho, arakomeye, ameze neza, yabashije kwiga, arabatashya, arabakunda, arabakumbuye, afite igikomere, uwaba wese yumva igitangazo yadufasha kumenya ababyeyi be, kuko ahari wenyine, ahari wenyine, nta papa, nta mama, nta muvandimwe, uwari wese ubyumva n'ababyeyi be babayivanyumva badufasha bakabirweza ku Ijwi rya Amerika, tukabereka umwana aho ari. Murakoze.
Urakoze cyane Marie Aime Uwimana, ndagushimye kandi unshimire cyane, mbivuze mbikuye ku mutima, uwo mufasha wawe nawe ni Imana yaguhayira mu kwandikira, imuguha gukunze muha kugira ngo azakube hafi agufashe kurerera Imana no kurerera Rwanda, nawe ari muri izo ntwari nziza, umunda mukirize. Ngaho rero ugira amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Agasaro kaburaga.
Rwanda umwaka w'igihumbi 1994, ukwezi kwa kane gushira, abana batatu barahunganye baturutse mu cyahoze ari komini Murambi bagera ku Rusumo berekeza muri Tanzania. Abo ni Mukamana Godance, Mukabizimana Tanazia na Usengimana Mukantwari Roje. Bageze ku Rusumo baraburana, Mukamana niwe wasigaye abari inkuru, ariko se aba bana bandi Mukabizimana na Mukantwari bo bari hehe? Bashoboye se kugera muri Tanzania? Bagumye hakuno se? Mama special za Mukabutare wihaye Imana mu muryango wa Benebikira, umuvandimwe wabo ubashakisha, ari mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma, umudugudu wa Mamba, akagari ka Kabutare.
Ndashaka kurangisha abana barumuna banjye twahoze mu 1994, ari kumwe na murumuna wanjye wundi witwa Mukamana Godasi. Batandukaniye berekeza Tanzania, batandukanira ku Rusumo.
abo barumuna bawe witwa bande?
Mukuru yitwaga Mukabizimana Atanasia, yikaga mu mwaka wa mbere. Uwa kabiri akitwa Busengimana Mukantwari Rose, yikaga mu kibura mwaka.
None se batandukanye bari kumwe na Mukamana bagana ku rusumo, bari baturutse he?
Bari baturutse muri cyahoze ari komine Murambi, Segiteri Gakenke.
Komine Murambi ubwo ni muri prefecture ya yihe ya kera
ya Byumba ya kera.
Bahava bahunga bagana ku rusumo? Bahava bahunga bagana ku rusumo
muri Tanzania, ngo bahunga bari baje Tanzania, bo baje gutandukanira na mukuru wabo ku rusumo.
Ariko se hari amakuru ufite kubambutse bakagana hakurya cyangwa ntibahageze muri Tanzania?
Amakuru mfite ni uko uwo mukuru wabo batandukaniye ku rusumo berekeza iyo nzira ya Tanzania, ntahandi nta yandi makuru mfite.
Ariko se abo bana barakomeje
gukomeza kwabo? Ntabwo nzi niba barakomeje. Mukuru wabo yambwiye ko ari aho baherukaniye, bamwe bagatatana baratatana batataniye
aho ngaho. Hari agakuru wigeze umenya ka gaturutse izo za Benako, gaturutse izo za Rumasi? Izo ni inkambi zahungiyemo Abanyarwanda muri 1994 muri Tanzania. Benshi bari bakomotse izo za Byumba n'izo za Kibungo. Hari agakuru wigeze umenya?
Oya, nta gakuru nigeze menya.
Igihe inkambi izo muri Tanzania zifunzwe Abanyarwanda bari barazihungiyemo bakagaruka, nta wigeze akubwira ko hari umwana muri abo ngabo yarabutswe, yaba ari Rosa cyangwa se yaba ari Atanasia?
Ntabwo amakuru nayamenye kuko nta bantu nabonye kugira mbe nababaza.
Birumvikana urambwira abana ariko ntabwo urambwira ababyeyi babo? Ababyeyi bawe byabagendekeye bite bo?
Ngiye naje kwimana nari naje kwimana kuko nta makuru yandi nzi, ariko papa we ntaho hari. Birumvikana bagomba papa we ntaho hari. Papa yitwaga Karegeya Damiyane, mama we arahari yitwa Mukamukubiza Mirisiyana.
Icyo gihe muri 1994 abana bahunga, ndavuga Rosa na Atanasia bagahungana na Mukamana, mama wawe we yari hehe? Yari
andi makuru mama wanjye we yari yaragiye gusura iwabo mu cyahoze ari komine Giti.
Yego.
Yarajyanye n'abandi basaza banjye babiri. Hanyuma icyo gihe papa we yari kumwe mu rugo, yari yasigaranye n'abana. Byumvikane neza ko igihe bahungaga bari kumwe n'abana. Ntabwo nabo namenye ngo byaje kugenda gute. Mukuru wanjye niwe waje n'umuntu wanjye niwe waje kumbwira ko bakomeje, hari abantu bageze baratatana, mukuru wanjye warakomezanye n'abana nawe wageze kurusumo baratandukana.
Makeya hari abantu batatu udafitiye amakuru muri abo ngabo, harimo barumuna bawe Atanasia na Rose Mukantwari. Atanasia Mukabizimana, Mukantwari Rose, ariko nta n'amakuru ya papa wawe uzi Karya Damiyane?
Oya, nta makuru yenda.
Ndabikubaza kubera ko uyu ni umwanya wo kugira ngo abantu banyuze muri ako gace turibukiranya kugira ngo uwaba yaramurabutswe ageze ku rusumo muri 1994. Turi mu kwezi kwa kane gushyira kwa gatanu, akomotse muri Giti muri Murambi ahunga n'abandi. Uwaba yaramubonye ahunga aho ku rusumo, wababonye abana be se barambutse bakagira muri Tanzania, niba bakiri aho ngaho muri Tanzania bakaba bataragarutse ariho bari, baramutse bumvise ikiganiro Agasaro Kaburaga no ku Ijwi rya Amerika, bamenya yuko ari Damiyane Karyamya ko umukobwa we mama na mama specials Mukabutare amushaka. Ariko tugize n'Imana barumuna bawe Mukantwari Rose na Mukabizimana Atanasia nabo bakaba bakiriho, bakaba ari ahantu bakakumva avuga bati mukuru wacu ariho aradushaka. Niba muri kano kanya bakumva mama special je nibakumva imyaka ishize ari myinshi ni hafi 30 igiye gushira itaje makuru yawo niba bariho bakabakumva ari bari munabawe ndetse na papa wawe nicyo ushaka kubabwira muri kano kanya
icyo ushaka kubabwira nuko umuryango iwabo bafamiye umuryango wawe wagihari icyo gihe ngewe ntabwo ni nakabaye umubikira nari umukobwa usanzwe twabanaga ntarabumubikira naragiye bazi ko nagiye kwiha Imana ubwo rero kuko niba bari bazi ko nagiye kwiha Imana najya mbabwire ko bisanye nayikomeje kandi nabaye wihaye Imana na basabaga niba ahantu baba baherereye batwizimyesha ko bariho
ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga kwandikijwe rya Amerika dushimishwa no kwakira abantu b'ingeri zose baza batugana kugira ngo dufatanye n'igikorwa cy'urukundo cyo gushakisha abantu baba baratandukanye imiryango yabo kugira ngo twongere tubahuze n'ababo ndasaba cyane rero kugira ngo nawe uzashobora kongera guhura na Rose Mukantwari Athanasia Mukabizimana na papa wawe Damian Karegeya ndagushimira cyane na specialize kuba waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga kandi kwifurije amahoro y'Imana
yego murakoze cyane
Shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona Wichi kinhege Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Turi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1995 umwana w'umuhungu w'imyaka 12 ufite imana Pascal bita Gasari Goma yari mu mujyi wa Goma muri Zaire yarahunganye na nyina uwo mubyeyi ashatse gutaha umwana bamwe bamwumvisha ko adakwiye gusubira mu Rwanda se wabo wamubuzaga gutaha agarurwa mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1997 umwana asigara muri Kongo nyina amaze imyaka 28 yifuza ku mwana we ataha mu Rwanda yaje mu kiganiro Agasaro Kaburagaje kumusaba gutaha kimwe nabandi bakiri mu mashyamba ya Kongo sibo mbabaye Marie Jose atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Gitega akagari ka Kabahizi umudugudu w'Izuba
nari nayo kubuze
umwaka wose
umwese Imyaka ibaye ibiri naratumye papa bebe ngo hanyuma nkumbarize.
Yego.
Uwo bita Munyaneza Dewo.
Yego.
Ubwo umwaka warushije rero narategereje igisubizo narakibuze.
Ariko se papa bebe ko atanyandikiye ngo ambwire ra?
Ehe, kandi nahoraga mwibutsa akambwira ngo ngiyo umuntu atumye ngo mukavugana ngo bibarigiye ngo kuko ari abantu benshi baba bagushaka.
Uko muje ndiko tugenda dufata umwe tukagenda dukurikiza hundi ariko narabibije igihe cyose Imana impaye ubuzima nta muntu numwe tutazahamagara kugira ngo tumuhe akanya mu Gasaro Kaburaga none se mubyeyi urambwira uti maze imyaka ibiri ngushaka birumvikana uri mu bambere banshatse ikiganiro kigitangira ariko none ndaguhamagaye washakiraga amahoro
nagira ngo muzashakira umwana wanjye nabuze mu ntambara nyuma y'intambara 1995
byagenze gute
nyine twarahunze intambara ishize nyine tujya muri Kongo
yego
tugiye muri Kongo rero hanyuma yeweza gushaka gutaha ntari ukwezi kwa mbere uwo mwana twari turi kumwe yanga ko dutahana yari umwana muto w'imyaka 12 urumva ko ubu ngubu amaze kuba umugabo hanyuma nari naramubeshye ngo nzasubirayo nyine kumureba tugeze i Kigali rero bitutubwiraga tuba tudasubirayo ubwo tuba tuburanye gutya
ariko se mbwira umwana w'imyaka 12 yanga kujyana na nyina avuga yuko asiga yakina ibiye yavugaga yuko ashaka kuguma muri Kongo ahakora iki
uzizi ke biteye
yego
hari musaza wanjye twabanaga noneho jyewe shaka gutaha we asigarana n'abo mu muryango bazazana ubazazana ngiyo bageze mu Rwanda ngo barabica ngo nabwo ba ngo bazabaho nyine wowe bazazana ngintambara irangiye yari umwana w'umuhungu nyine urumva aramushuka gutyo bituma guma gutyo
urumba ko yamuhemukiye amucuza kugira ngo ashobore kujya kwiga uramusigura ataha
none nari gukora iki ko yari yananiye
yitwa nde
yitwa ufite imana Pascal yari afite n'igisirino baramwita Gasari Goma kirakana
ubwo utaha hari mu mwaka wa uwuhe
yewe natangiye 95 ari mu kwezi kwa mbere bitewe nuko nari numvaga mbyanduwe aho ngaho ibibuno ze muri Congo niho namushije rero ari wari
niba icyo gihe 95 yari afite imyaka 12 nk'uko ubimbwira uyu munsi yaba ari umugabo w'imyaka 40
yego rata amaze kuba umugabo koko
amaze kuba umugabo none kuva wataha ntabwo wongiye kuvugana na musaza wawe nta gakuru ka musaza wongiye kumenya ngo ujye umubaza uta makuru y'umuhungu wanjye ameze ate
ikibazo rero musaza wanjye we yaraje yaje gutaha mu gihe babirukankano ba 97
yego
bari kubabwira ngo batashe noneho rero iwe baraburana iwe arataza mu Rwanda arambwira ati twaraburanye ubu ngubu kuva baduhinda batwirukankano twaraburanye yoherwa irengero rye nanjye ndihishira mu Rwanda nyine niko byagenze nagiye no kuri HCR nyine ubwo nagiye kuri HCR nagiye 97 ndababaza barambwira bati turabona ariho ntabwo yapfuye tuzakomeza tukurebere ariko icyatumye wenda ntanamubona ni uko ntanasubiyeyo ngo nongere njye kubaza sinongeye gusubirayo
wari wagiye kuri CICR aho ngaho i Kigali
yariyo nyine iriya iri i Kigali
mu Kiyovu bakakubwira yuko iryo zina rye barifite mu mazina bahawe y'abana bari bonyine badafite ababyeyi
icyo gihe nyine barambwiye bati dore uyu mwana witwa Pascal ufite imana ndetse ufite n'irisino ryitwa Sari Goma atariho atariko tuzakomeza tugushakira ahantu yerekeye atariko mu mpunzi dore arimo ubwo ngubwo nanjye ntegereza ko bampamagara siga inomero ntegereza ko bampamagara ngo bambwire watsindaheba
ahasigaye ni ugukoresha buno buryo bw'ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro ka Buraga ari gera kure kugira ngo turebe ko twagera kuri Sari Goma ubu ngubu yabaye mugabo ntabwo
umugabo w'umufite abana buri
ntabwo Sari Goma kiryitwa ariko byafasha bamwe kumugeraho no kumumenya nawe yakwiyumva akavuga ati ni jyewe bashaka ni mamu nshaka ariko mbere yuko tugera ku ngingo nyirizina yo kugira ngo tumenye aho aherereye ntabandi bavandimwe afite
witwa Gashimiye yarapfuye baramwishe mu ntambara niwe bakurikiranaga
ariko wambwiraga yuko afite Angelique akagira Brigitte akagira
nyina w'ingeri nyine
yego
akagira n'uwambaje Imana
hanyuma papa we akitwa
Rauliane rwaje gushira
abo bose nabibuka azabamenya kandi azumva yuko ari umuryango we umushaka ariko se mbwira abantu bangaga gutaha n'iki bababwiraga bababuza gutaha mwebwe mwageze mu Rwanda mwakiriwe mute icyo gihe dusubize inyuma gato ya 95 uva muri Congo ugeze ku mupaka w'u Rwanda
z'abantu bangaga kugira ngo dutahe mbega ni babandi bari barishe barabaye interahamwe noneho bakatubwira ngo mu Rwanda ngo abantu barimo ngo ni abanyamahanga ngo iyo bagiye gukunga abantu ngo kubica ngo babafatisha ngo babasatura imbavu ngo bakajya bashyira amaboko mu mifuka ngo mbega mu nda ariho binjiza amaboko y'abantu nyine none nangu umuntu ngo bakamwicurwa akashinyaguro ngo kubera ko nta bantu b'abanyarwanda bandi basigiye ngo ari abavuye hanze bari
gusa
ariko tuje mbese twiyandikishije muri AGCR yo muri Congo
yego
ubwo tumaze kwiyandikisha nibwo twaje duhita kuri petite bariyeri turambuka tugera kuri grande bariyeri tuhageze tuhasanga amamodoka nyine amamodoka baratwakira baduha amadobo baduha ibiringiti baduha mbese n'ibyo turya nibwo batuzanye tugeze igisenyi baraducumbikishiza mu nkambi tuhamara iminsi itatu ku munsi wa kane barongera bohereza imodoka ariko badutunga ariko
yego
badutungishaga ibyo kurya turongera turaza baratuzana buri muntu bamugeze aho yaturutse mbese ndakubwiye batwakira neza ku buryo ibyo batubwiraga muri Congo twasanze mbese ari ibihuha by'abantu mbese
wageze mu rugo rwawe urahinga ureza uhunika ibigega urabyara urashyingira uruzukuruza uriho
uzi two twana nari mfite yari dutoya nako kavukiye nakubwiza ukuri barize bararangiza bagira niverite bararangiza mbega nibo babo b'abagore bamaze kubyara kabiri urumva uwo mutoya nakuye muri Congo niwe umaze kubyara rimwe afite akana kamwe k'imyaka ibiri mubashishikarize gutaha ahubwo abo ngabo baje gutaha mubabwire ati mu Rwanda ni amahoro nta kibi gihari ni amahoro gusa
urakoze cyane rwose kuba utanze ubwo butumwa bw'urukundo bw'ubutumwa buhumuriza abanyarwanda ndagushimiye cyane kuba waje muri kino kiganiro Agasaro ka Buraga ushaka umuhungu wawe Pasikari ufite imana bahimbaga Sarigoma ubu ngubu n'umugabo w'imyaka hafi 40 ndasaba cyane waba umuzi wabazi aho aherereye nawe niba yumva muri kano kanya ya giravuba akaza kutureba ibaruwa y'urukundo wayanditse hari kindi ushaka kumubwira uyu muhungu wawe kikuri ku mutima amasegonda makeya cyane 30 amasegonda 30 mubwira ikindi umva ushaka kumubwira mbere uko turangiza ikiganiro
ikindi ushaka kumubwira uzamubwira uti mama wawe aracyariho kandi aragukumbuye cyane ku buryo yumva Imana imufashije atapfata kubonye uti kuko rwose mwana we nta kintu mwapfuye kandi nawe ujye umutekereza kuki we wagiye n'umutekereza yaravuze ngo mushiki we ngo yaragiye ngo ntiyagaruka ngo ubwo yarapfuye umubwire uti aracyariho rwose uti amaze kubyara n'abana babiri bamaze kugera muri universite
tuzashimishwa no kubahuza hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga ngaho rero ndagushimiye cyane kwa waje mu cyo kiganiro ndagushimira kwa wari hanganye imyaka ibiri uri umubyeyi mwiza amahoro y'Imana
bane namwe
Agasaro
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye ariko kandi sinavuga ko kirangiye kuko iki kiganiro ni amateka y'abanyarwanda ni amateka tuvugamo ibyabaye ku bana batabizi batazi n'impamvu yabyo ni amateka y'icyo gihe ni n'amateka y'ubu kuko bamwe mu bayumva bariyumvamo aba bose baza batugana batubwira ubuzima banyuzemo buri wese afite inkuru ye n'amateka ye nibanzarubara nawe uratumiwe kuko ufite amateka mbashimiye kuba mwakurikiye ikiganiro Agasaro ka Buraga mwiyumvise muri aya mateka abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 7 4 6 4 6 nongere nyusubiremo nitonze 001 2 0 7 7 4 6 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.